Hadul dulin terbi ga kapso ha hadak dagin da mere skuyen ha hakudak dagin ke da so deep mar horan samay ane mar horan samay mar horan samay ane mar horan samay hadat bilad bojat kudirta madahada hos luga hada kor se dare me hage marusa se dare me hage marusa gabdu huwa jalin raguno wadignin qar kod wadmin dal hisku wa muhim go tell for the mean what that and what you mean batula kay hoy so kada lob so wil kaab tank so qabri so mela karin adalla ayraka wala lola mel hadin jir smoothie hawa sas uzi kay kadagiso marna daro magayga kafago wa balayo hey janna dal hugsabe hugsabe li baahbaatay naqa horta de bol baraso marso shafsad hadul dul interbiga qabso ha hadag dagin kamiris kuyen ha hakudag dagin geeda so deep mar horan samay ane mar horan samay mar horan samay ane mar horan samay hadat bilad bojat kudirta madahada hos luga hada kor se dare me hage marusa se dare me hage marusa shaka huma shoura ragga kashiha shakhsi tu shakhsi ma niga sahib ki nola shagat wa prank oh god umma dadi fi sahad fashil bay dunia sawar bay jidayan midday ka ilmeynayan kuwa izdiliyan waxan furtay barraf disayna waxad wadata hudday birayn ah gurigina iska joog shuba ku dhashay rag ba haysta fankan mudda badan ku faa'iiday wali aan ku fashil mil fursad baan ku haystaa inaan kugu feestaya noloshaada fashilo ana ka dhigayo eero artista marna aan anaanto cidda aan ku ceshto qorta uga suro silis hadul dulin darbiga qabso ha hadag dagin kamiris ku yeen ha hakudag dagin geeda so deep mar horan samay ane mar horan samay mar horan samay ane mar horan samay hadat bilad bojat kudirta madahada hos luga hada kor se dare me hage marusa se dare me hage marusa.